SBS Radio.
Dowladda gobolka Victoria ayaa ku dhawaaqday qorshe wax looga qabanayo dhibaatooyinka haysta bulshooyinka Afrikaanka ah. Wasiirka arrimaha dhaqamada kala duwan Scott Robertson ayaa kaga dhawaaqay xaflad lagu soo bandhigay qorshe ay hoggaaminayso AFL loogu talagalay dhalinta ka soo jeeda Afrika. Qorshahan ayaa kii ugu horreeyay oo noociisa kala oo wax looga qabanaya arrimaha horyaal bulshooyinka Afrikaanka, sidoo kalena kor loogu qaadayo nolosha dadka Afrika ka soo jeeda. Jawaabtana ay dowladda gobolku bixinayso ayaa waxaa gundhig u ah 8.6 milyan oo dollar oo maalgelin dheeraad ah oo ka baxsan maalgelin hore loogu dhawaaqay oo lagu fulinayo qorshaha waxqabadka bulshooyinka Afrikaanka ee African loo yaqaano African Community Action Plan. Wasiir Scott ayaa sheegay in maalgelintan wax looga qabanayo saddex arrimood oo loo arkay in si degdeg ah waxqabad ay ugu baahan yihiin.
Now we've announced prioritized three areas for immediate action, including jobs with $1 million to help Victorians of African heritage to find work, education $1.5 million to support.
Waxaan ku dhawaaqnay saddex arrimood oo aan mudnaanta siinayno oo ay ku jiraan shaqooyinka oo $1 million lagu caawinayo dadka Afrikaanka ee reer Victoria inay shaqo ku helaan. Waxbarashada ayaa $1.5 million lagu caawinayaa dhalinyarada Afrikaanka iyo bulshooyinkaasi, iyadoo la korinayo goobaha casharada dheeraadka ah, dhalinta lagu baro, iyo kaaliyayaal iskuulada la shaqeeya oo la qoro. Tan saddexaad ayaa 500,000 oo wax looga qabanayo dhalinta maandooriyaha iyo khamriga qabatintay. Qorshe guud oo 10 sano socon doona ayaa looga dan leeyahay sidii loo dhisi lahaa bulshada fursadana loogu abuuri lahaa, iyadoo la qaadi doona baa la yiri 250 tallaabooyin kala duwan ah oo 6 arrimood diiradda lagu saarayo, kuwaas oo kala ah arrimaha ganacsiga, shaqooyinka, waxbarashada, tababarada, caafimaadka, isdhexgalka bulshada, awoodinta bulshada iyo hoggaaminta iyo weliba isku xirkooda. Wasiirka oo la weydiiyey warbaahinta oo baryahan ka hadlaysay dhalinyaro Afrikaana oo lagu sheegay inay yihiin koox dambiilayaal ama koox burcada oo loo bixiyey African gang ayuu sheegay in arrintaasi ay tahay qalad.
The terminology of African gangs is unhelpful in two ways. Firstly, as I said, Africa is a continent, as we indicated, with over 50 nations and people coming.
Isticmaalida kelmadda African gangs laba siyaabood ba waxba uma tarayso. Tan koowaad, Afrika waa qaarad dhan 10 dal oo dhaqamo iyo diima kala duwan leh ayay dadkaasi ka kala yimaadeen. In sumcadda laga dilo bulshada dhan oo aan waxba lug ku lahayn dambiyadaas ma aha wax saxan, ayuu yiri wasiirku.
sbs.com.au